mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Jediane Nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga muyumva ku mirongo migufi ya shortwave, kura twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta z'ingoma za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami mpuzamakungu ONU ryemeza ko ku mwaka abantu n'imiburi miliyoni 2.5 ku isi aribo barwa mu mutego w'urudandazwa rukoregwa abantu. 84% kw'ijana ry'abakoregwa ayo mabi n'abana babigeme n'abapfasoni, nk'uko ONU ikomeza ivyemeza mu cegeranyo c'ingene ivyidandazwa ry'abantu vyari vyifashe mu mwaka wa 2017. Mu kiganiro muri Isanga cuno munsi twabatumiriye umwigeme Isimbi Noeline w'imyaka 19 n'umunyarwandakazi afise umugambi wo gutuza urudandazwa rw'abantu trafic humaine mu Gifaransa n'ihohoterwa ry'abana. Isimbi yiyumviriye umugambi inyuma y'ubuzima butoroshe yaciyemo aza kutubwira yanagerageje no kwitoza muri Miss Rwanda 2019 ariko ntivyakunze. Isimbi ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kwitaba ubutumire bwa muri Isanga.
Murakoze cyane.
Tunakwifurije n'umwaka mwiza ko niho tugitangura 2019.
Ntese hanze.
Ego. Nuko rero nari ndabiciye ku masonga mvuga umugambi wawe, mvuze ko ari ubuzima wavyiyumviremo ko ubuzima butoroshe waciyemo. Uwo mugambi watanguye kuyumvira gute, ugejejehe mu kukora, tubarire.
Natangiye kubitekereza mu mezi atandatu ashize ubwo nari ndi mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Mbona nyine ibintu biba kumenya n'abana baza uburyo abana bakoga baza muri kiriya gihugu. Ndetse ndavuga ati se kubera iki ndahangaha? Of course wenda narakoraga nabonaga amafaranga, ariko numva mu mutima wanjye ntago bigomba kugarukira aho ngaho. No kugaruka mu Rwanda numva gatari ikintu kindimo, ariko kubera urukundo numvaga nifitemo muri njyewe he numva ko hari n'ikintu Imana yandemeye kugira ngo mbe nakora nyine. Ndavuga ati reka mbe nasubira mu rugo mbe nagira ikintu nkora kugira ngo nyine wenda mburira abana b'abakobwa babagwa muri iki gishoko cyo kuba bagurishwa cyaba bizezwa utuzi bizezwa ubuzima bwiza hanze, ariko atari ko bimeze. So ni muri ubwo buryo byanjemo ndetse nkorokanye no mu Rwanda nyina iwacu.
Uravuze ko ari iciyumviro cakujemwo uri muri Afurika y'Epfo, ubonye ibihakoregwa uraza kubitubwira ivyo vyahakoregwa, ariko Afurika y'Epfo wewe wagiye gushikayo gute? Wakorewe urudandazwa cane?
Hoya, nari nijyanye ku giti cyanjye kuko navuye mu Rwanda actually mfite imyaka 14 njya mu gihugu cya Kenya, ariko nabaye imyaka igera kuri 4 ndi impunzi. Ariko nyine nkabona nyine ntago ari bigomba kurangira kuko numvaga ko ngomba kujya ahandi ngashakisha ubuzima, ngashakisha ubuzima bwiza buri wese abashakisha, ariko nyine bivuye mu maboko yanjye. Mfata nyine inzira njya mu gihugu cya Afurika y'Epfo, nariho nyine nageze. Ubu ntago byoroshye ibyo ubona byose ugomba kubikorera nta rukundo ntaki, mbese ibintu byose ni ibintu ubona ko ni nk'umunyamaswa, ni ibintu byinshi cyane. So ndavuga ati ndijana kugitse ntamo nigeze njyana ariko nduvuga ngo mukugerayo ubona byinshi nahuye n'abana benshi nakoze abantu bagiye hatandukanye hari abajyanwa bagerayo bakagera wenda nk'imana ko babivamo ariko ntibafate indi nzira nziza bagakomeza inzira isa nk'iyo bari barimo kubumva ko nabo nta n'imizi bafite ejo hazaza ariko ngiye mu kugenda narijyanye nubwo namenyeze muri byinshi mu nzira kugeza nshyitse n'ibyo nabayemo ntabwo byari byoroshye ndiyo ariko kugenda ubwo narijyanye
yego hama gahisi utubwiye ko icyo gihe ugenda muri Afurika y'Epfo wari ufise imyaka 14 kandi warijyanye ariko ku myaka 14 turazi ibihugu tuba mu Rwanda n'u Burundi kenshi umwana abakiri muto akirira mu muryango iyo myaka uvuze ngo ubuzima bwari busa nko kunaniye ukuruhije ushaka kuvuga iki ko kuri iyo myaka 14 usanga kenshi umwana akiri mu rugo
imyaka 14 ntabwo aribwo nagiye muri South Africa cyane ubwo nagiye muri Kenya nagiye muri South Africa mu umwaka ushize w'2017 nibwo nagiye nzakugaruka nyine umwaka ushize w'2018 ariko ubuzima nakuriyemo mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari ubuzima bwari bworoshye ababyeyi banjye ntabwo babanaga mbese natandukanye n'ababyeyi nkiri muto mbana n'imiryango hirya no hino ku ruhande rwa papa inyuma nyine ntibyakunda mba mu muryango ntangira kuba mu buzima wenda abantu benshi bita ubuzima nk'uko abantu benshi babyita ubuzima bwo kuvaho cyangwa kuba mu muhanda ubwo buzima bubaho njya kuba mu rugo by'abana mu muhanda bivaho ngaruka mu muryango n'abanaga na papa ariko no kuvuga ngo nakuze ndi nk'umwana wimenya kuva kuri rimwe kugera ku ijana kimwe cyose nimenya bituma numva ko n'ababyeyi banjye bataragize icyo bampa kuko ntacyo bafite ariko leta yakwiye kugira icyo ikora ko ndi umuturage wa kino gihugu kandi naguye gufashwa wenda ntabwo nagiye mfashwa nk'uko bikwiye kuko wenda bishobora kuba byumvikana kuko wenda abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda afite ibibazo kandi bakeneye gufashwa kuba ntarafashwe nk'uko bikwiye numva numvishe nta kintu na kimwe mfite muri kino gihugu cyatuma ntaguma reka ngende njye i mahanga ngende njye kureba ko nabona ubuzima bwiza cyangwa nshobora kuba nakwituma nkagira icyo ngeraho
ego isimbi uhumure ndumva ko no mu ijwi ryawe nkumburise hariho ibyo uri kuribuka bimwe n'ibindi ndumva ko ijwi ariko uraza kutubwira ibyo ushoboye kuvuga ibyo wumva utovuga ntacu urabyihorera hanyuma yego uvuga ngo ku myaka 9 numvise neza niho wagiye muri Kenya
oya ufite 14
wagiye ufite 14 muri Kenya
yego
ariko ubuzima bwo mu ibarabara ubutangura ufite imyaka 9
9 kwigeraza kuri 11
kugeza kuri 11 muri ico kiringo dutanguye imbere ko uza kutubwira ibyo muri Afrika y'Epfo kabone iby'abana b'abakobwa bari babayemwo ubwo buzima bwo mu ibarabara nk'umwana afite imyaka 9 gushika kuri 11 kandi w'umwigeme hoho byari bikoroheye kuko turiko tubwira ivyidandazwa ariko imbere yuko tubwira ivyidandazwa wewe ubwo buzima nk'umwana w'imyaka 19 gushika kuri 11 numwe uba mu ibarabara ico wahabonye ico hibukira ni igiki cane cane
birumvikana ku mwana w'umukobwa aba mu muhanda uretse ko wenda ngiye buzima bwanjye bwo mu muhanda n'ubuzima nakoraga mu buryo butandukanye cyane n'abandi bana kubera ko wenda hari ibyana benshi bita iseta so ugomba kuba ufite iseta mu mujyi wa Kigali aho nyine nari mfite iseta aho bita mu Kiyovu cyo cy'abakire ndavuga ngo mu gukora kwanjye ntabwo bese ni nk'aho Imana yampaye nk'impano yo kuba nakwishakishiriza kuba nakumva ko ibintu bitagomba kugarukira aho ngaho ngomba kugira n'ahandi n'ahandi paka icyo nshaka ntigezeho so of course nahuraga n'ibishuko wenda nk'umugabo agashaka nko kumfasha ariko kagira ngo wenda agende bigere kure ariko kuri iyo myaka nagize Imana nafashwa cyane n'abadamu bakanjyana wenda mu mago yawe wenda ntibishoboke mbese ubuzima nyine bumva uyu umwana w'umuhanda uri umwana w'umuhanda hari n'igihe ugere igihe ukumva no kuvamo ntabwo bishaka ariko njye numvaga atari icyo nkeneye ahubwo numvaga nkeneye ubuzima bwiza niyo wenda ntahabwa n'ababyeyi ariko wenda leta igomba kugira icyo ifasha kuko ndi umuturage wayo so ntabwo navuga ko wenda nahuye n'ikibazo cyaba gikomeye cyane ku bijyanye wenda no kuba wenda nka sexual abuse cyangwa se ntabwo nigeze mba sexual abuse ariko nabaye mentally abuse nabaye physically abuse so nabwo kari byo bintu bimwe na bimwe nagiye nkurira nabyo mu rugozima ndetse n'ubuzima bwo muhanda bitari imyaka yanjye.
Yego, turavuye mu mihanda yo ngaho wari mu gihugu cy'u Rwanda Kigali, tugeze Kenya, urugendo rwaroroshe, washoboye kuva mu Rwanda gutushika Kenya, waciye mu biki umaze gushika hoho, hari amabi wakorewe nimba atari banga.
Urugendo nuko mu rugendo ntago rwarworoshye, munanyura muri byinshi, abone bimugerageza byinshi, ariko uburyo ikintu cyagiye kimfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, n'igihe nabaga muri Kenya imyaka ine nari mpamaze, nakoze icyo bita kuba nashyira amategeko mu buzima bwanjye, nkavuga ati iki ngiki ntabwo ari cyo, nta ngomba kugikora, nubwo wenda cyampereza amafaranga ashobora kuba yahindura ubuzima bwanjye, ariko ntabwo ndumva, ntabwo nta numva atari ibyo, ntabwo ari izo nzira nakwiye kuba naziramo kugira ngo mbe nabona icyo nifuza. So nicyo cyaje actually cyatumaga numva mva mu gihugu njya mu kindi, mva mu gihugu njya mu kindi, kuko numvaga nshaka kuba nakoresha nk'uko yanjye n'ubwenge Imana yampaye, nubwo wenda ntize ngo ngire amashuri nyine nk'abandi bafite, ariko numvaga ngomba gukoresha ubwenge ndetse n'amaboko Imana yampaye kugira ngo mbigicungeraho. Nubwo ngo ibibi birahari, umuntu ahura n'ibishuko, ahura n'ibigeragezo, ariko nagiye nanjye mpura nabyo mu nzira, aho najyaga muri South Africa n'ibiki, ndetse ko nyine ntabwo ari ngombwa cyane kugira ngo uvuge ati uyu niwe wankoreye iki, nibyo nanyuzemo, ariko ni bibi cyane, kandi niyo mbyibutse numva ntabwo ndi proud y'ibyo nagiye nyuramo, ariko ndashimira Imana ko nabinyuzemo nkagera aho ngera, ndetse nkabona nagarutse iwacu nyiri ubuzima nyumeka.
Yego, hamaga Isimbi, uravuze ko hariho ibyo udashaka kugarukako, ariko kandi ko n'ivyatuma uva mu gihugu kimwe uja mu kindi hariho utwo tugorane wagiye uracamwo, muri utwo tugorane hoba harimwo ari bangura bireka kwivuga, ariko hoba harimo nk'abashaka kugukoresha ivyo ushaka kugwanya muri uwo mugambi wawe, haba guhohotera
ya hari igihe birumvikana ko umuntu w'umugabo wenda nk'unawe nko mu gihugu cya Mozambique nafashijwe n'abantu benshi, ariko agiye nk'umuntu akuzanira nayo ndi mu rugendo, of course ndi kujya mu gihugu cya South Africa, so nari nkeneye amafaranga, nari nkeneye kunyura ku mipaka, nari nkeneye kurya, ndenye naho kuryama, so hari igihe umuntu akuzanira nka ofa kuri pebe akakubwira ati iki nicyo ngiye kuguha, ariko ugomba nawe kugira icyo umuha mu in return, nk'uko nawe nda nacyo akwivuga gutyo. So ako icyo gihe rero ufunga umwuka akavuga ati amafaranga ndayashaka kuri uyu munota, ndetse neza, ariko ntabwo ari ingeso, nta nigo ari ikintu nifuza gukomeza. Ukayabona yego, ukemera nyine iyo pride yawe ukayita, cyangwa ukemera ukiyobaza mu mwaka kanya gatoya ukavuga ati amafaranga ni nyabona wenda azafasha kugera aho nshaka kugera, wenda mbese nizera ko aho hariya ngiye kugera nshobora kugira ubuzima bwanjye bugahinduka. So ibyo rero birabaho cyane, kandi wenda ngiye no kwenda byambayeho gake cyane gashoboka, ariko biba ku bana benshi cyane baba bari mu nzira bagenda muri biriya bihugu, cyane cyane iyo baba bijyanye, ndetse niyo baba bajyanywe ura n'ibigeragezo byinshi cyane.
Wavuze Kenya, wacije mu Afurika y'Epfo, yo turaza kwihereza ko, ariko uravuze na Mozambique, hambavu ya Mozambique na Kenya na Afurika y'Epfo, ari handi waciye?
Ego, nivuga ngo mu nzira unyura mu gihugu cya Tanzania ukajya muri Malawi, hari abafata wenda bafata option yo kuba banyura muri Zambia na Zimbabwe, ariko aho ni kure kandi haranagoye cyane, so njye nafashe yo kunyura muri Mozambique ndetse n'ijya muri South Africa. So nivuga ngo ni Tanzania, Malawi, Mozambique ndetse na South Africa.
Aho hose waja visa zaroroha kuronka, waba ufise abakwakira, waba ufise hoteli, wabahogutse kuva ugitangura gushika uheze?
Navuga ko nagiye cyane mfashwa n'abanyarwanda muri ibyo bihugu nagiye nyuramo cyane, nabaga nari mfite plan y'uko ahantu ngera nko muri Malawi ngenda nkabaza akabandagira nka community z'abanyarwanda, so niyo plan nari mfite, nubwo ngo njye gufata igihe cyo gufata urugero, nabaga mfite plan ivuga ati kiri cyo nzakora ningera mu gihugu runaka, ako niko nzahaca, nubwo ngo uragenda nagendaga nyura muri ibyo bihugu nkagenda mbaza community z'abanyarwanda, bamwe bakajya bamfasha ngakomeza, nubwo ngo muri urwo rugendo navuga ko nagiye mfashwa n'abantu batandukanye harimo abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, kugeza nsoje urugendo rwa nyine, nubwo bitari byoroshye umuntu aragufasha ariko akagira ngo ntibamufashe. So ni ntanguhe
umugani wawe, kandi turumva uraza kutubwira byose uko byagiye birakugendekera, ariko mukuri kuvuga ngo barabufasha nawe ugafasha, ahanini warubeshejeho ni iki? Hari ubuzi butandukanye wahabona za Mozambique, za Malawi canke muri Kenya?
ntabwo nigeze nshaka tuziko nta nubwo nigeze mpa mba mu bihugu muri byo yugiye kirekereza nubwo nahabaga iminsi runaka kugira ngo mbe nabona uburyo bwo kwambuka so nubwo ngiye ugeze ku mupaka ugomba kuhaguma igihe gito kugira ngo wige inzira iyo udafite icyangombwa kubijyanye n'amaviza ntabwo kwenda y'imipaka yose mu bihugu byose ufite amafaranga makeya immigration zirekubizera kure kugatambuka bari abantu ku mipaka babishinzwe kugufasha mbese babikora nk'akazi so kubishinzwe gusa bifite nyine nk'akazi aho muha amafaranga make ubundi akaba yakugeza kuri immigration ubundi ugakomeza n'ibintu biba nyine byoroshye iyo ufite amafaranga
ye hama mukanya uri kuravuga wavuze ati nta namahigo yo kwiga wabwize wagarukiye mu kanga
navuga ko nigeze ndangiza amashuri abanza pifo navuze wenda navuga ko ari byo shuri wenda nawe ariko amashuri abanza nagiye nyasimbagurika ntago nigeze nyarangiza mu byukuri ko ntago nigeze nkora ikizamini gisoza amashuri abanza
none gahisi ko numva icyongereza cawe gisusa nk'ica baciye no kuri kaminuza wagikuye
icyongereza ni ururimi ni nk'uko umuntu aza hano i Rwanda iwacu akiga ikinyarwanda kandi ari umunyamahanga atagiye mu ishuri icyongereza ntabwo ari nk'imibare ntabwo ari sayansi ni ururimi umuntu yiga apfa kuba afite ubushake nivuga ngo nanyuraga hose muri gihugu ntabwo navugaga igifaransa ntabwo navugaga spanish navugaga icyongereza kugira ngo rero ushobore kuba wakumvikanisha ikibazo cyangwa ushobore kuba wavugisha umuntu kugira ngo agufashe ugomba kugira ukumva kumubwira mu rurimi yumva so igihe nabaye muri kenya nabashe kuba nakwirengagiza ibindi birimi ndavuga njyewe ndashaka kumenya icyongereza kuko niyo nzira yanjye kandi nirwo rurimi ruzamfasha kumfungura imiryango imwe n'imwe hamwe na hamwe kuko hari igihe utazi ururimi rwose uri amahirwe menshi ntabwo nduzi cyane kuri level yo kuvuga ngo ndi professional cyangwa sinzi ariko nagerageje kwiga iby'ibanze ushobora kuba byamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi abo mvugana nabo aho ngenda nashyize mu bushake kandi I'm proud that nabigezeho gatoya ariko numva atari cyane
kandi ndumva n'igihe twategura ikiganiro numva yuko kimeze neza reka tugutere intege mu kanya turaza guha ikaze abanyuranyi bacu bari kwatwumviriza ijya nino kugira ngo bakubaze utubazo bashaka ariko imbere yo kuja ngaho kuri utwo tubazo nakabazo nibarije gusa baravuga yuko ari wagerageje kuja muri Miss Rwanda 2019 ariko ugakugwamwo n'ivyuko amashuri yawe atari ageze ku rwego bashaka bari ibyo canke si ibyo gahisimbi
umbajije ngo iki
ndakubajije nti baravuga ko icatumye utatera intambwe mu mugambi wawe kuja muri Miss Rwanda 2019 ari uko atamasomo atamashuri menshi wari ufise ivyo bari ivyo
ibyo by'amashuri actually babimenya ari uko ntanze interview ubundi ntabyo bari bazi kandi nta nubwo yego babaza icyangombwa cy'ishuri ariko kitse gifite n'ubundi barakwandika ahubwo icyatumye ntinjira ishuri ebyiri nabanze kugeragereza aho biti Musanze ariho nayo ari ihirishanwa ryatangiriye bambwira ko ntujuje uburebure busabwa ndavuga ati noneho nyine nza kubona abandi bana twari turi kumwe Musanze baragiye mu yandi marushanwa yo mu zindi ntara bakaba bakomeza ndavuga ati reka nanjye kugeragereza aho biti Kayonza ari naho munyine mu ntara iwacu ariho mvuka naho ndagenda ngezeyo nabwo bambwira ko uburebure butuze noneho uburebure bujya hasi kurusha ubwa mbere mbona nyine ubwa mbere bambwiye ko mpima metero imwe na 67 ubwa kabiri bambwira ko mpima 165 ndavuga ati ibingibi ndabona bitoroshye so nibwo rero umunyamakuru yansabye interview ndamwine muha itabyo bisanzwe ntabwo nari nasanze nkubwira suri yanjye muri make ariko nyine twageze kuri iyo sije biba ngombwa ko dukomeza nibwo nyine byagiye hanze birakomeye ariko ubundi ntabwo amashuri ariyo ntakomeza ahubwo byaje kumenyekana
yego mugabo ntibiraguca intege kuko haba mu bwa mbere cyangwa ubwa kabiri ico wagiye urashira imbere nk'uko ndabibona ku mbuga ngurukana bumenyi wari uyo umugambi wo gukora kuri ivyo bintu vyo kudandaza abantu sivyo uwo mugambi ntivyaguciye intege uvuga ati n'abamisi ntabamisi nzokomeza
yego kubera ko nivuga ngo platform ya Miss Rwanda yari muri platform zimwe numvaga nshaka gukoresha kugira ngo mbe nakumvikanisha ijwi ryanjye kugira ngo mbe naganiriza abakobwa ndetse si n'abakobwa gusa cyangwa n'abahungu of course nabo bagera muri iyo situation yo kuba babatrafikinga abakobwa gusa n'urubyiruko muri rusange numvaga Miss Rwanda izampereza nk'uburyo bwo kuba nakumvikanisha ijwi ryanjye ndetse n'ubutumwa mfitiye abantu muri rusange abanyarwanda gusa n'abanyafurika muri rusange kubera ko usanga ariho na ndivugira nk'umunyafrika kandi nk'umunyarwanda usanga dufite iki kibazo cyugarije cyane mu mugabane wacu wa Afrika. Ntago muri iki gihe abantu babacafikinga by force, ntago abafosinga usanga umuntu kubera depression, kubera kutanyurwa, kubera kumva ashaka ibintu byinshi cyane mu gihe gito adashaka kubikorera cyane cyane abana b'abakobwa, akaba yakwemera kugera muri abakamupromising ngo ati tukujyanye muri iki gihugu runaka tugiye kuguha akazi kanaka, ukemera ukagenda no wagera ugasanga ibintu ntago ntago bimeze nk'uko babigusezeranije.
Kuraza kutubwira ingene wabibonye muri Afrika y'Epfo. Ariko dusite benshi bashaka kubaza ibibazo ku murongo wa telefone duhereye kuri Eli. Eli ikadze ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga.
Ndabahaye mwiriwe.
Ni buherere he gahiri?
Ndi gitaranye
mu ntara ya Muyinga. Twagutumiriye Isimbi Noeline, sinzi ko arakabaza ufise umubaza canke intererano.
Ndambere ku mwiherano no kuvuga ngerageje kuraba. Cyo gikorwa yahaye ndabona kiporoshe kera yuko abana benshi kugomba bajye barahura n'izo ngorane bituruka ku miryango waba baturukamo bivanye n'ubutemi babuha, ukaca usanga remenga akenshi bajya baremera kugenda n'ibyo bihugu bibajya kariho bashobora guhura n'ubuzima bwiza. Umva ariko rero aco ari kibazo kitoroshe rwose, nubwo byama byateze ariko tuguma tubona abana atari bake baguma bagenda bashaka kuhaba aho ba ubuzima butumba ubuzima. Ikibazo rero nashaka kubaza numvise avuga byinshi ariko sinumva avuga ku bintu uko icyo gikorwa numva hari vuba kitoroshe, yuko hari abo babikorana kugira ngo bashobore kuba umufasha mu icyo gikorwa cyo kuba barwanya ayo mabi, yuko baba mw'ishyirahamwe abicishamo cyangwa se hariho ubundi bufasha ashobora kuba ahabwa bugomba abandanye kubayo ushobora kuba yocuruza abo bana baja kudadasa mu mahanga.
Urakoze cyane Eliya, ugira umunsi mwiza ngaho giteranye muri Muyinga.
Namwe mu gitemeti.
Noeline isimbumvise akabazo ka Eliya mu gihugu cy'u Burundi, hari amashyirahamwe muriko murakorana, hari abagira neza ariko aragufata mugongo kuko ngo ico gikorwa kubwiwe nticoroshe.
Hari ikibazo nyumvise neza.
Gubwira cyari mu Kirundi ca cane, ariko aravuga ngo ubundi imishinga nk'iyo ni ikintu gikomeye, urinda gufatira programme ndende ukavuga ati nzokora gutya, hari amashyirahamwe ariko aragufata mu mugongo kugira ngo nutangura izokorohe kandi uzoshikane uwo mushinga wawe.
Wenda navuga wenda nk'umuhano mu Rwanda ntabwo byoroshye ko waza ni umuntu project mu gati ngiyi fasha, hari igihe wenda iyo umuntu umubwiye nk'ikintu runaka ku munota wa mbere yumva kumeze awuri z'umusazi cyangwa atazi neza ibiri kuvuga, so bisaba umuntu wumva neza koko aho uva, ibyo wanyuzemo ndetse n'umugambi ufite. Abenshi barambaza ese kutabaye traffic, kutabaye red, mbese kutanyuze muri ibyo byose ni experience izasharinga n'abantu. Ntabwo ubundi ibintu byose ubwira abantu cyangwa ugisha ku bantu ugomba kuba warabinyuzemo, ntabwo ugomba kuba warabinyuzemo nyakwinyuramo kugira ngo ubabwire ati okay maybe nabaye raped none ndimo ndakugira inama kugira ngo wenda niba nawe warabaye raped ushobore kuba wakwitwara gutyo cyangwa na gutyo. Hoya, ariko nabonye byinshi, nabanye na benshi, kandi kuba uwo mushinga ari wari umushinga wanjye nuko numva nshaka kubirwanya nkabirwanya. Nabo ndi kubona imishinga imfasha, ntabwo ndabona imishinga ni ikintu nanjye nzicarira nkagikora project, nkaba nakwaproachinga abantu bamwe namwe kugira ngo bamfata mu mugongo cyangwa babansupportinga, haba hari support nyinshi ngomba gukenera muri izo nzira zanjye. Ariko nyine nizeye ko nzajya mbabona gahoro gahoro ko ntabwo biba byoroshye kugira ngo n'umuntu kumva kandi yumve nicyo
igikuru ni ugukomera kuco ushaka, ibyumviro byawe ukabigumiza mu mutwe hama ukabikurikirana ku munsi uza ugenda kandi turagutera intege. Turasite na Thomas ku murongo wundi wa telefone. Thomas ikaze na wewe.
Halo,
ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nakabazo canke intereranyo uco tubwira naho uherereye?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ge ubwa mbere bwo nagomba kumutera intege kuri icyo cyumviro, ni icyumviro cyiza cyane kuko nkunze kubona abantu b'abakobwa, abantu b'abamama hariho naba mama bageraho bahukana n'abagabo babo ngo bagiye kurondera ubuzima mu bihugu byo hanze ugahura ariko baracanamo n'abagabo mugakamubwira ati jewe simbona icyo ubwiye gukora hariya imbere tugume ngaha Imana izodufasha ugahura umugabo abyumva ukundi akabona ko atagiye gukora akazi umugabo umugore akabibanda ko agahubwo n'umwana akamuta akagenda mu kinyegero ibyo rero biriko biratuma n'ingo nyinshi zisambuka kubera bumva ngo bagiye kuronka amahera menshi bumva ko ariyo bagiye kuronka ari kugahura iyo bagiye kuronka ahubwo bagiye kubaho nabi gutotezwa ugahura bafatwa nk'inyamaswa n'ibyo bihugu bakunda kujyamo naho hari abagirwa ubuntu bakaronka aho bakorana beza bakavayo bafite amafaranga bamerewe neza urumva si bya bose rero navuga nti ikintu abona ahanini nk'amaleta muri kano karere k'ibiyaga bigari yosaba kugira bamufashe kugira iryo shyirahamwe ryiwe ritere ku ntego yihaye ubona bomufashe iki kuko urabye uhura mwa bantu badandaza abo bantu kenshi uhura harimo abantu baba begamiye ubutegetsi ugaduhura rero wowe uri umuntu utegamiye ubutegetsi birakugora ngene ubikora mu gihe nayo amaleta aba abifitemo ukuboko kubera babona ko babifitemo amanyungu y'amakori babaha nk'umuntu bajyanye hari ugahura arafise ikintu yinjiga muri leta ku mushahara we badokurako rero novuga nti abona leta ariko kumufasha iki kubwira uwo mugambi w'utera imbere kuko n'umugambi mwiza wari wese utera intege hama ku bijyanye n'abana bato rero novuga nti hariho umugenzo uhura wafatiwe ku gihe bahora badandaza ba Nyamweno uhura bake bafata bafatwa n'indi ngeso yo kudandaza abana bato ugahura babajyanye kubakoresha ibikorwa bibaruhisha abandi bagafatwa mu by'ubusambanyi ugahura abana b'abakobwa nibo babangamiwe gusumba mbere n'abana b'abahungu ibyo bintu bavuga nti arakwiye kuraba ayandi mashyirahamwe bakorana rukaba nk'urunani kugira icyo kintu kirandurwe burundu muri kano karere nawe twoba turi abakene muri afurika twiga imigambi yadufasha gutera imbere mu gihugu cyacu cyangwa mu bihugu byacu mbese ibyo kwiruka muri ibyo bihugu by'abarabu n'ahandi abantu badakomererwa nabi bikahagarara muri iyo mvugo
urakoze cyane rwose ariko imbere y'uko unagenda hama akagira icyo avuze ku byo uvuga twakubwira yuko hariho ikinyamakuru cyitwa Les Echos cyo muri Gifaransa canatangaje uno gikora mu Faransa canatangaje ko urudandazwa rw'abantu rwongerekanye cyane ku buryo rwavuriye ku miliyaridi 32 ruja ku miliyaridi 150 ku mwaka utubwa amadolari y'abanyamerika icyo kinyamakuru kivuga yuko ivyo bitigiri byagwijije hafi 6% ugeranye mu myaka 5 gusa urakoze cyane Tom
urumva ko byarenze urugero cyane n'ibintu bisenga bayona mu nyungu rene ucuhura kubera amadolari aba amaze kuba menshi uhura na amaleta aba yabigizemo uruhara kubera babonamo amanyungu niyo mvo bituma ibintu biguma bikura
urakoze cyane reka duhakanya isimbi akwishure urakoze cyane kuri umusimwiza Tom ego isimbi ngucu saba amareta yo muri Afrika kumva ari uhere mu Rwanda mu Burundi no muri Afrika kwavuze ati jewe ndarota no muri Afrika gusomba no kubona hagufi gusa icu saba kugira ngo ugo rudandaza wumva rushinze imizi ruhave ni nkigiki ha murategekanya kuzokorana nabo gute
jewe nda icyo nasaba abantu bari kunyumva uretse na leta kuko ndumva abantu bose batumva ururimi rw'ikinyarwanda gusa icyo nasaba bagenzi banjye b'abanyarwanda baba bari kunyumva ndetse na leta ni ugutera imbaraga abantu bafite imishinga nk'iyi ngiyi bakabumva bakabahereza umwanya bakabahereza platform kandi n'abandi bari kunyumva batari leta abana abakobwa b'abahungu baba batekereza ko ubuzima ari bwiza cyane imahanga cyangwa iyo uzabona utuzi cyangwa uzabona ubuzima bwiza cyane kurusha iwanyu ntabwo ariko bimeze navuga ati fata umwanya wumve inama abantu bakugira fata umwanya witekereze urebe icyo ushaka hawe nk'umuntu nta kandi kindi nasaba leta ya n'uguha umwanya nk'iyo platform agaplatform abantu bakabumva bakabatera imbaraga kugira ngo nabo babakomeza nyine kuba bakorera ibyiza cyangwa bakomeza kugurana ibitekerezo cyangwa kuzana ibitekerezo biba byafasha abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange
none gahisi ko numva ari urumva ko ari ikibazo kiri henshi kandi bamwe bavuga tsikiranagoye kuko usanga n'amafaranga kirimo ari menshi. Urumva kuzokoroherwa wewe urumwana w'imyaka 19 uzohangana n'ibitari bike, urumva ko umushinga wawe uzoshobora guhangana nawo?
Ya kuvuga ngo icyo nzakora nyine nzafata umwanya uhagije mbe nakora project mbe nakora like a project plan kuri nyine kuri gahunda afite mbe nakora approach navuga nko kuri so kunavuga mu kinyarwanda
kivuge ntacu kivuga uko ucumva ntacu ise
ya hari nshinga iri international iba ibifite umushinga no gufasha abantu bakiri kuzamuka
wenda umushinga mpuzamahanga
ya mpuzamahanga nka UN Youth UN ishyigikira abagore ndetse n'iterambere ry'abagore cyangwa uburinganire bw'abagore muri rusange. Hari imishinga mpuzamahanga ibi bifite mu nshingano kandi iba yifuza kuba yafasha abantu bakizamuka bafite umushinga mwiza wo gufasha abantu muri rusange mu bintu bigiye bitandukanye. So bizamfata igihe cyo kugira ngo mbikore neza, nkore project yanjye neza mu nyandiko n'ibiki, ndetse ngende nsabwitinga cyangwa mbasaba ubufasha mbereka plan ifite n'icyo nteganyiriza abantu muri rusange, abanyafurika ndetse n'abanyarwanda. Hanyuma nyine muri icyo gihe nzajya nkoresha n'ubundi buryo bushobora kuba wenda butansaba nk'amafaranga nka social media n'iki, kugira ngo mbe natanga ubutumwa bwanjye hano hanze. Ya hanyuma nyine nzajya ndeba ko bizabigenda bikomeza, ntabwo amafaranga ariyo ngombwa cyane. Ubundi cya mbere n'ijwi ry'umuntu n'ibitekerezo bikwiye kuba byakumvikana hanze aha.
Yego, nuko rero turafite kandi na Celestin ku yundi murongo wa telefone. Celestin, ikaze.
Muraho, ndabasuhuje.
Urakomeye.
Tuje umutumirwa, namushimiye kuba yatinyutse akavuga ku byamubayeho. Ndashaka kumubaza ni iki abona gituma abantu ba cyane cyane urubyiruko rujya mu rwemera gucuruzwa, ese akaba yumva hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bicike, akaba yifuza ko Leta y'u Rwanda yamufasha iki, ko ari ikintu ari ibintu bigoye ku nk'umuntu umwana namwumvise n'umwana muto afite imyaka ikiri hasi.
Ariko ibyumviro birakaze umugani w'abaraho.
Nagira gasubiza yasubiza aho ngaho.
Urakoze cyane. Isimbi akabazo ka Celestin ukishure.
Ni ukuvuga ngo impamvu cyane cyane abantu baba ntabwo navuga ngo umuntu baramubwira ngo ngiye kugurisha ngahita zemera, ahubwo bamuzanira stori zitandukanye kubera ko wenda ubuzima barimo ibibazo agenda anyuramo. Umuntu akaza akamubwira ati wenda umwana w'umukobwa wibereye iwanyu ntabwo ubona amafaranga yo kugura amavuta, ntabwo mbese ubona ibyo ukeneye nk'umwana w'umukobwa. Umuntu akaza akamubwira ati wenda ukurikirana n'imbuga nkoranyambuga ni social media cyane, ubona maybe abasadi bagiye batandukanye hirya no hino bakijwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Umuntu akaza akakubwira ati ndakujyana mu gihugu cya South Africa, nzakwinjiza mu cyo bita porno industry, uzajya ukina porno wenda in front of the camera, uzajya ukorera amafaranga menshi cyane, uzahita uba umukire mu gihe gitoya. So uhita wumva ko ari ibintu nyine ari nk'umuntu ugufungura nk'ijuru. Nzakugire ari igihe umuntu afata nka example y'amaponosazi baba ari wenda ibyo nibyo navuga wenda nko kubonzi bafite muri ubwo buryo, aho kubona abantu bafite izo profiles high kandi barakijijwe n'icyo kintu, ugahita wumva ko nawe uzahita uba nkabo mu gihe gitoya. So ugasanga ni ukutanyurwa no gushaka kugira ngo ubone ibintu byinshi kandi mu gihe gito kandi mu nzira ziri shortcut, niko nabivuga, kandi iyi nzira ziri shortcut nta kintu kiza zikuza ndetse nyine urupfu cyangwa n'ubuzima nyine buri so difficult. Ikindi wenda nasaba nka Leta y'u Rwanda wenda nawe ari kumva, ntabwo umuntu akeneye kuba afite amashuri menshi cyane kugira ngo ashobore kuba yagira icyo amarira u Rwanda cyangwa n'abanyarwanda muri rusange. Icyo nasaba u Rwanda ni uko rwa nka platform rukatijwi, aho nagira uburenganzira bwo kuvuga nkavuga icyo ntekereza ngasheringa story zanjye, kandi nkaba nagira urubyiruko inama, nkaba mbese nkaba narugiye inama binyuze muri experience nagize nkabagira inama nkabereka ko ushobora kuba wakora ubuzima bwawe ukabukora uko ubyifuza ntago biza vuba cyane nkuko wenda ubitekereza ko byaba ugiye mahanga ariko uza protecting dignity yawe na integrity yawe ndetse na values zawe nk'umunyarwanda so cyo nasaba nyine cyangwa kuba platform ikampa uburenganzira bwo kuvuga ndetse no kuba no kuba na sharing ideas zanjye n'urubyiruko mu Rwanda
isimbi tukiri kuri izo za platform nyine uri kuravuga usaba leta y'u Rwanda n'abandi bose nkiyubona wewe yo gufasha muri ako muri uwo mugambi wawe muri uwo mushinga wawe iyo ari platform nkiyahe imeze gute hama ukayikoramo gute
navuga wenda ngize nk'amenyo yo kuba nakorana nka no kuba nakorana nka Minisiteri y'urubyiruko Minisiteri y'urubyiruko ifite access nyinshi ku rubyiruko hirya no hino mu gihugu kuba wenda nagira amahirwe kuba nasura amashuri atandukanye kuba nagirana ibiganiro no muri komite bitanzwe ababyeyi ndetse n'abana babo kuba ngo kuba nagira ubwo burenganzira bwo kuba wenda nasaba wenda nka appointment yo kujya ku ishuri runaka kuba nakorana na Minisiteri y'urubyiruko kuba maybe nahabwa amahirwe yo kuba maybe nafa attending some of the maybe the meetings and everything that includes youth you know urubyiruko n'ibiki kugira ngo nshobore kuba nashiringa ideas zanjye ndetse ntabwo ari ideas zanjye gusa nshaka gusharinga gusa nkaba nagira n'amahirwe yo kuba naganira n'abandi bana cyangwa n'abandi bantu bafite izindi ideas kuko abantu bafite ideas nyinshi ni benshi ariko ntabwo bafite nyine ntabwo bari open nk'uko ndi open kuba baza hano hanze bakagira wenda icyo babwira abandi muri rusange
nari ngiye kukubaza kandi kabazo kuri izo za platform ariko Celestin adutakambiye ati banza mundeke ndamubaze nongere ndamushimire Celestin muri kumwe na Isimbi umuramutse hamuduge ku ijambo
Isimbi ni iki wa kisabira urubyiruko rw'u Rwanda n'urubyiruko rwa Afurika muri rusange n'abandi n'urundi rubyiruko rw'ibihugu bitara biri mu nzira y'amajyambere kuko nibo hari icyo kibazo cya human trafficking kuko mbona babafatirana bitewe n'ubushomeri n'ubukene n'iki wabisabiye iki nkawe isindi wanyuze muri ibyo bintu
hamaga Celestin uherereye hehe
ndi Kigali mu Rwanda
uri Kigali mu Rwanda wari wanavuze ko ushaka no kumutera intege muri uyu mugambi wiwe
ndamushyigikiye cyane kuko na numvise afite ibitekerezo byiza kandi kiriya kintu ni ikintu cyo kurwanywa
murakoze cyane Celestin Isimba kwishure Isimbi
murakoze namwe
Isimbi
Nyarwanda ariko ruba wenda bari kumvikira muri kano kanya cyangwa bazanumva ibingibi igakunyurwa n'ibyo ufite kandi ukoresha amaboko yawe n'ubwenge Imana aguhaye ushake n'icyo ushoboye nk'umuntu reka kumva ko wenda uri umukobwa icyo wagenewe ari uko umugabo agutunga guhabura kimwe cyose icyo umugabo yakora nawe wagikora kandi nawe muhungu usukwa wenda nuko akenshi twibanda ku bakobwa ariko n'abahungu nabo bagira icyo kibazo umva ko icyo kana kagezeho nawe wakigeraho ntacyo kurusha nta maboko nta maguru ndetse na bwenge byose urabifite icyo ukwiye gukora gusa ni ukwicara hamwe ukareba icyo ushoboye nk'umuntu ukagikora kandi ukemera gutangirira hasi utangirira kuri makeya kandi byose birashoboka igihe cyose uzi protecting icyo nakwita dignity yawe values nk'umunyarwanda ndetse na integrity yawe byose birashoboka
urakoze cyane gose Isimbi hama rero ngarutse kuri ka kabazo nari mvuze nari mfise imbere ko Celestin dusaba ko abanza kukubaza karakereke iyo platform uri kurashaka kuronka avuze ati ngize Imana bakanyemera kuja mu mashuri nkaza ndatanga inyigisho nkaja hariya nkaza ndavuga ntabwo bufise yuko kahise kawe gashobora gutuma bamwe muri abo bantu bafata izo ngingo bavuga bati ashobora n'ubutumwa bwe kubutanga abatari bake bakibuka kahise bikakubera intambamyi muri iyo mugambi yawe
ahahise hanye ndumva nta muntu yishe atakoze cyatuma ahahise hanjye ashobora kumva ahubwo ahahise hanjye niwe uhangira uwo ndiwe uyu munsi kuko hampereza imbaraga nkumva ko uwo nari ndi wahashize byamfashije kuba uwo ndiwe uyu munsi wa none kubera ko experiences nagiye nyuramo hano mu Rwanda ubuzima nagiye nyuramo ukuntu nagiye nsafuringa nagiye byanafashe kuba nabi mahanga ntahashobora kuko ibyo nanyuzemo abantu benshi babinyuzemo ntabwo ari ibintu by'ibitangaza ndibibaza hari benshi babaye mu mihanda hano hanze kandi babaye ba ministers babaye n'abakire bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze ndumva hari abantu babaye babaye traffic bafite bafite izo stories ariko byabayeho just like byabayeho nyakubabaho babaye abakomeye bageze ku bintu bikomeye cyane mu buzima bwabo so ndumva hashize handi ntabwo ari ahantu ha ntabwo ari ukuzimu nta muntu ntise nta n'icyaha nakoze ahubwo ni ibintu byambayeho kandi ntabwo nabihisemo ko bimbaho ahubwo wenda n'inzira Imana yanyujijemo kugira ngo mbe naba uwo ndi uyu munsi kandi niwo nzaba mu gihe kizaza
kandi igikuru nuko ibyo wanyuzemo ubinyuzamo n'abandi mu gutanga ubwo buhamya bwawe bikubaka abakiri bato bikongera bikubaka n'abandi bashobora kuba ariko baraduragira ikaba atarashobora gutora ubuzima bwabo ariko bakabikomeramo turase kandi na Obed Obed kazi nawe
ego
wari uvuze gutega isimbi Obed twihangane gato hacyo wari uvuzega isimbi isimbi turacari kumwe Okay, trafise Obed kundi murongo wa telefone batubwiye ko isimba ashobora kuba afite akabazo ka telefone gatonya mugabo twizere yuko tumugumana Obed.
Karame.
Mhm. Akabazo cyanyererano kwa isimba.
Yewe ikibazo cya mbere nashaka kumubaza.
Mhm.
Ni kijyanye no kuvuga ngo yavuze ko yabaye mu muhanda.
Mhm.
Nyuma yahaza kugira amahirwe arawuvamo.
Yego.
Ikintu ngiye mubaza nk'abana bari mu muhanda.
Mhm.
Mu byukuri we icya kuko yahabaye we azi cyo bakeneye kurusha wenda kuba abantu bazo bakabafata bakabakuramo bikarangira wenda n'ejo bagasubiramo icyo nicyo kintu nshaka wenda ko yavugaho ese baba bakeneye iki ibibazo bahura nabyo bishobora gukemuka gute se hari nk'ababa bikimuneye niyo yaba leta iyo ikibazo cyawe yagikemura gute kugira ngo bave mu muhanda nono ikindi ni kijyanye na biriya bya human trafficking aha naho ni ikintu kiravugwa ku isi hose kigahoraho ariko n'ubundi abantu bagomeza bakajyayo byanze bikunze nta muntu waba ufite ubuzima bwiza ngapfe kwemera ko bamucuruza hari n'abajyaho wenda batabizi ariko akenshi nuko hari ibyo ababura aho ngaho abari nono bigatuma ashaka kugerageza mbega guhindura ubuzima kwa kuri we uretse kuza kugira ko umushinga wafite ni umushinga pe ni mwiza ariko ni munini bisaba ndumva njye birasaba ubushobozi bwinshi cyane kubwira abantu ati wenda muri wowe washobora iki ariko hari igihe ajya kugikora ariko byanze bikunze umuntu ujya kugerageza agera kuri level y'uko bamucuruza nuko hari ikibazo bafite bituma aho yarari nyina hava cyangwa se kubona no mu bihugu byacu hari n'igihe n'ubundi usanga abantu babacuruza mu buryo buri indirect nimba ugenda ugakora nk'umuntu ntaguhembe nabyo nabibara nk'ubucuruzi bw'abantu kuko abagukoresheje ariko ntaguhembe cyangwa bakaguhemba inkica ntikize ni ukubera ko nta mahita mu bufite ibyo bintu arabihuza ute kuzaganiriza urubyiruko ariko no kurubonera ibyo bashobora gukora kuburubonera ibyo bashobora gukora ku buryo baba busy nyine bigatuma batajya muri ibyo bintu byatuma bacuruzwa abajya mu muhanda bo cyane cyane akenshi abari abana ariko icyo mbona nk'abo mu muhanda nubwo bakurwa mu muhanda hari abagarukamo ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu bashobora kumenya nk'umuntu wahabaye ashobora kuvuga ati ngiye icyo mbona gishoboka yaba leta yaba abashaka kubatera inkunga bashobora kubateraho inkunga abo bana baba mu muhanda uwo bajya bakuramo icyo bamufasha ni kurusha uko bamukuramo bamujyana ahandi akagaruka n'abandi bagaruka
urakoze cyane rwose
urakoze
cyane ego isimbi urumvise utubazo twa Obed
okay ikibazo ubundi kibanze uko numvise mu kibintu byinshi ntabona byongeye neza
ego kuko wari wagize n'akabazo ka telefone gatonya ariko ahanini avuga ati warabaye mu buzima bw'ibarabara ari bwo buzima bw'umuhanda wewe nkawe wabubayemo nk'umwana w'umwigeme icyo ubona cokorerwa abo bana usanga baja mu muhanda bakavanwayo bagasubirwayo bakagira iki cyo bari nk'ica
ku giti cyanjye wenda nk'umwenda mwana wanyuze muri ubwo buzima hari impamvu abantu benshi badashobora kumva zituma umwana ashobora kujya mu muhanda ashobora kuba impamvu z'ababyeyi impamvu z'ubukene impamvu zo kutumvikana mu miryango cyangwa no kumva ko umwana agomba nyine nk'izo situations zose umwana ashobora kunyuramo akumva ko noneho ubuzima bwe bwafite mu maboko ye agomba gukora iki agomba kwishakishiriza ahubwo nasaba nk'inzego ntago bishoboka ko abana bashira mu muhanda 100% ariko mu gihe ufashe nk'umwana ugiye kumufasha nk'uko wenda nanjye nagiye mbinyuramo umwana igihe umwumve kandi umubaze icyo yifuza n'icyo wamukorera kuko akenshi nk'umwana waranyuze muri iyo trauma yose ntabwo byoroshye kugira ngo wa mu decidingira umpitire n'icyo ugomba kumukorera mu gihe mutavuganye neza kuko bafite trauma nyinshi cyane yumbwe bahabwa umwanya kandi bahabwa urukundo kuko benshi nta rukundo baba barahawe no kuvuga ko wenda hari ikintu cyose kugaca abana bakuye mu miryango bakuye mu rugo bashyizwe mu miryango birumvikana ariko ntabwo biba bihagije cyane ku mwana avanwa mu kigo akajyanwa mu ibyo sinabinyuzemo mbivuga nk'ibintu nanyuzemo ntabwo ari ibyo mbwirwa ahubwo bagiye guhabwa umwanya bakavuga ibyo bifuza bakavuga n'uko babyifuza kandi agahabwa n'umwanya wo kumva ko bakunzwe bakunzwe n'igihugu cyabo n'abantu ibyo bizagabanya umwana ko ubuzima bwe bugomba kuba bwagarukira bwajya mu muhanda
urakoze cyane isimbi ego turase na Theogene ku yundi murongo wa telefone Theogene ikaze
murakoze
ego uherereye he hama intererano cyangwa ikibazo kwa isimbi
uherereye Kigali
nshaka
kuvuga na Isimbi mu gatoya
arakumva
ndabanza umusuhuza kandi gushimira n'ubutwari yagize biragoye ko umuntu atanga ubuhamya nk'ubwo cyane cyane nk'abakobwa kubundi abakobwa mu buzima busanzwe bagira ibyo bita tabu cyangwa se ibintu bitajya ku mugaragaro babamo gusa Isimbi ndagira ngo mubaze hari video nabonye mu ugirana ikiganiro n'umunyamakuru mu minsi yashize kubaza ngo hari bigeze ibyo byose wowe ntabwo wagiye mu muhanda ku buryo bwa human trafficking wagiyemo mu buryo bwo gushakisha ubuzima hari yarakubajije ngo hari igihe bigeze bakugerageza kuguha amafaranga kugira ngo mube mwakora sex n'abantu batandukanye uravuga yego ariko sinzi hari ukuntu umuntu ajya mu bintu akabivamo yabikoraga kubera ko wenda rimwe na rimwe abuze inyungu cyangwa yibonye ibyo bintu byigeze bibaho cyangwa wari ufite imbaraga zihagije ku buryo wabyirinze bikaba bigeze amagingo aya ntabwo byarigeze bibaho ikindi nashaka kumubaza umushinga afite ni umushinga munini cyane hari umuntu wari akimubajije nabwo numvise atagisubiza ku buryo bwanyuze umushinga munini cyane ni ukuvuga birasaba uburyo mu buryo bw'amafaranga cyangwa se abaterankunga batandukanye kugira ngo agere ku ntego ze nizera ko ari nziza cyane
urakoze Theogene imbere ko ugenda Isimbi ijwi rya Amerika mu burangamutima bwacu bw'umwuga hari ubuzima kingira bw'umuntu mu batumire bacu ico wumva ko kiri private ntukivugire kuri radio ico wumva wovuga n'uburenganzira bwawe Isimbi turacari kumwe
ndakumva yandabumva
ego nakubwiye nti mukaranga mutima kumwuga wacu hariho ibyo tuvuga tuti dukingira ubuzima bw'umuntu abadashaka kuvugira ku radio iwe mu gihe atabishaka utubazuza kumva utokwishura n'uburenganzira bwawe bwo kutishura ego
ya nta kibazo
ego duga ku ijambo
icyo kibazo cya mbere of course nk'uko abivuze niba naravuze ngo yego byarabaye ntagomba kujya muri details ntagomba kukubwira ngo ni gutyo byagenze uko niko byagenze ibyo ni ibintu bibaho kandi nta nubwo ari ibintu byo kwirwa umuntu avuga uko bwije n'uko bukeye cyangwa uko umuntu yumvise ashaka uko ubivuga uko ni igikomere kandi ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu akomeze agifungura buri kanya buri munota ni ibintu umuntu aba ashaka kwibagirwa nubwo wenda aba ngize iyo courage yo kuba nabivugaho ariko ntabwo ari ndi so proud of kuba nabivuga buri kanya kandi buri munota icyakabiri ni ikihe kindi cyakabiri yarambajije
icyakabiri naho yabaza kuri ibyo bintu byo gutrafikinga abaza kugawe umutinya mukuru aho wove
ubundi ntabwo umuntu wamushyiramo icyo adashaka nubwo wenda hari organization nyinshi kanini cyane kuri iyi si y'Imana turiho irwanya human trafficking ariko ntabwo bishiraho kandi ntabwo bizashiraho ahubwo buri wese akwiye gufata iya mbere abirwanya ku giti cye ariko nakubwiraga byo kwiga kunyurwa gukora cyane ndetse no gukoresha umutwe wawe n'ubwenge Imana yaguhaye kugira ngo ushobore kuba
wakwigeza ku cyo wumva wifuza kwigeza wewe nkawe kandi niyo wenda umuntu yagupromisinga akazi ariko banza overifying urebe se kuko ibi bintu biri guaranteed ibintu ntabwo bizangiraho ingaruka ubundi ubone gufata iya mbere wenda kuba wakomeye ku muntu yaba yakujyana kuko ufite ubwenge Imana yaguhaye wabukoresha kandi wareba ikiri cyo n'ikitari cyo
bandanya komeza
icyo navuga ubundi nuko umuntu uniyambira umuntu akwiye gufata ku giti cye akimenya akamenya icyo ashaka kuko ntabwo nzakubwira ngo reka umuntu azakugurisha umuntu ngo reka ngo nkangire umuntu akakugurisha urumva mbikubwira gutya gusa ariko ubundi by the end of the day decision ni yawe niwe uzahitamo ese urabishaka cyangwa ntabwo ubishaka ushaka gushyira ubuzima bwawe on the line cyangwa ntabwo ubishaka so icyo navuga ubundi ni decision y'umuntu icyo ngiye nzakora nzakugira inama nzakuguidinga through the way nzakubwira ibi birimo so rero by the end of that ni decision yawe uzamwishyura nk'umuntu ku giti cyawe ya
urakoze cyane rwose isimbi turasigaranye iminota Niki ariko ni benshi bashaka kubaza n'ivyaba ngombwa tuzongera tuguhamagara mugabo ritwanze dusubiye muri Afrika y'Epfo naho rero ico kibazo c'abadandazwa wabonye cari gikomeye gose byakogwa nabande bigakoregwa ahanini bande uravye aho wabaye muri Afrika y'Epfo
ikibazo cya human trafficking ni ikibazo gitwugarije nk'abantu ku isi yose ntabwo ari muri Afrika gusa ntabwo ari muri Afrika y'Epfo gusa ni ikibazo cyugarijwe ushobora kuba waba trafficked imahanga cyangwa even mu gihugu cyawe ndani urumva ntabwo ari ibintu bigomba kwambukiranya imipaka kugira ngo umuntu aba yagwa muri iyo kesi ya human trafficking umuntu ashobora kuba trafficked iwe iwabo mu nzu y'iwabo cyangwa even mu gihugu cy'iwabo cyangwa no hanze igihugu cy'iwabo Afrika navuga ko ari igihugu kiba ibintu byinshi bigiye bitandukanye byinshi kandi byinshi koko of course ni cyangwa trafficking kirimo aho umuntu azanywa bamwijije ko bagiye kumushakira akazi keza bamwijije ko bagiye kumushyira muri porn industries nk'aba friends banjye nyine bamwe twagiye tuganira bakamuzana yaba bakamukinisha ntibamwishyure bana yagira n'imana zo kurekurwa agakomeza similar thing agakomeza ikintu gisa nk'iki yakoraga mbere kuko yumva ko nta bundi buzima akiheba bikarangira so birahaba cyane birahari nandi ku giti cyanjye ntabwo nabaye traffic ariko nakuranye n'aba Nigeria muri gihe zigiye zitandukanye aho bansabye kubashuriza cocaine byinshi ibyo rero bikora muri cya gihe cyo uri so desperate ukeneye amafaranga ukeneye kubaho uri mu gihugu cy'amahanga no kumva ko gutaha iwanyu ukumva ko ari ntabwo ari ibintu byoroshye kuko uko uzataha iwanyu ntabwo uzakirwa nk'uko wakwiye kuba wakwakirwa hari abenshi bazagira ngo isu nk'uko wenda n'iyanjye imeze umuntu akaba yafunga akakubwira story ya kugira ngo umwumve kandi umube hafi umubwire ko ibyanyuze mu byumva kandi bizarangira ntabwo ari igihe cyose ahubwo ukagerageza kugira ngo ube wakora business muri story cyangwa mbese ukamakinga fan of her story or even his story so ugasanga abantu niyo mpamvu batagiranana na courage yo kuba bafunguka ngo bavuge ku byo banyuzemo kugira ngo ushobore kuba baba bakwinspiringa abandi South Africa icyo nabwira abanyarwanda bari kunyuma muri kano kanya ntagara no kujya igumira iwanyu
ngira ngo irafara niba bigutwaye rimwe na rimwe hamaga isimbi kuvu uravuze ati nibyo nabwira abanyarwanda n'abari kubarumva saha nto kuja wewe ahanini wavanyo ni iki
narabonye ndabona bigeze igihe birandenga ndavuga ati ubundi buri kintu nabonye mu buzima kiri so important nako wenda ari mu buzima bwa buri muntu wese ariko mu buzima bwanjye kuba utagira icyangombwa ni ikintu kibi cyane uzakenye n'umuntu utagira icyangombwa South Africa ni igihugu ushobora kumara imyaka 20 utagira icyangombwa ubuzima bwawe buba buri kuri line upfuye urapfa ntawe uzamenya aho utuka ntawe uzamenya wakwishe kandi iyo utagira icyangombwa nta bank account ugira ntabwo ushobora no kubona inzu yo kurentinga mbese ibintu byose ni document kandi kugira ngo document uyibone ntabwo byoroshye kuko abantu benshi baza muri ubwo buryo nyine bwa smuggling baza bihishisha binjira mu gihugu just like that so narice nitegera ndavuga ati si ubukoko wenda ndakora mbona wenda n'ibihumbi 200 by'idolari ku kwezi ariko se ahitashira simenye uko agiye kubera ko nanjye mba nimundishyura mutwe tugiye duke na duke kugira ngo batanamfata bakamfunga ndavuga nibwo buzima nshaka koko nibwo buzima nshaka kuzakura nibwo buzima nshaka kuzasaziramo ndavuga ati wenda nubwo iwacu i Rwanda wenda ntabona amenshi nk'ayo mbona ahangaha ariko nzaba mfite uburenganzira nzaba mfite ijambo nzaba mfite uburenganzira bwo kubona icyangombwa so nicyo kintu cyangombwa cyabaye cyangombwa numva ni ikintu kiri so important mu buzima bwanjye. So none idea yo kuba na starting your project nkaba nafasha abakobwa muri rusange ndetse n'urubyiruko za abakobwa gusa nk'uko nabivuze, so biyinza mu bikomeza kuba byakwibumba mu mutwe wanjye. Aho actually embassy yanyafarinze kungura tike ishuri eshatu ngenda bikansore, nuko numvaga wa mutima nyine bitabi ntarashyiginga kuba nagaruka mu Rwanda, ariko nyuma nyine nza kwiyumvisha ko ino nta mpamvu yo kutagaruka.
Ubu rero isimbi Noeline mu gihugu cy'u Rwanda uratuje, umutima uratuje, uriruhukije inyuma y'ibyo bintu byose, Afrika y'epfo, Zimbabwe, Kenya, umva gutumerewe gute muri wewe?
Kibazo mfite aho kuryama harahari, ibyo kurya birahari, ndetse nizera ko n'ibindi bizakomeza biza gahoro gahoro. Ya
yego, isimbi umbabarire gato, turafite Desire turamuha imisogonda kuko turakeneye akajambo kawe kanyuma. Nawe Desire, akabazo kawe.
Murakoze. Nitwa Munyemana Desire, ndi mu karere ka Gakenya, murenge wa Muhondo, mu gihugu cy'u Rwanda. Ndashimira isimbi ku gitekerezo yagize cyo kuba yafasha abana cyangwa se umuryango wa Rwanda cyangwa se Afrika yose muri rusange, kuko icyo ni ikibazo cyugarije Afrika. Ndamushimira ko icyo gitekerezo yagize, ariko namusabaga akantu gato, kubera ko wamugana umwanya mwamaye n'umutwe kandi byinshi byavuzwe, ariko namusabaga akantu gato agerageze ajye mu bigo by'amashuri aganirize urubyiruko, cyane cyane urubyiruko muri iyi minsi. Rwose abana batoya bari mu myaka mitoya barashaka kubona ubuzima bworoshye. Ubu aho bari guhura n'ibigeragezo, umuntu abashuka abajyane barangire akazi, abarangire amashuri hanze, hamwe ugasanga biranyura no mu bantu bamwe bateka mitwe biyita abanyamasengesho ngo babonekewe kandi bari uburyo bwo kugira ngo bice mu izo nzira babashe kuba babatransfera hanze abo bantu. Agerageze rero urubyiruko arunyuremo mu makarabu cyangwa se yegera inzego z'umutekano mu Rwanda.
Urakoze cyane
Desire.
Urakoze cyane rwose, ibyo uvuze abifisemo iprogramme ziwe za vuba niko yavuze. Urakoze cyane rwose. Isimbi umbabarire gatonya, hari uwitwa Jean Marie Vianney Mutangana abaje akabazo ati wavuye yo mu Rwanda, uko wasohotse ico gihugu ntaco tuma wongera ukongera kugitahamo, ntaco kongera kugutuma ugisohokamo bice muri ubwo buzima nyene.
Icyatumye nva mu Rwanda, yego ntabwo navuga ko cyarangije na kwijana, ariko ubundi byose ni ukwiyemeza. Ukiyemeza kandi no gukura bigomba kuba birimo, ntabwo ugomba kuba umwana igihe cyose, ugomba gufata icyo bita risk. Niba wenda nabaye mu Rwanda nsafaringa ntafite ibihagije, nkaba ngaruka nari mbizi neza ko ngarutse ahantu n'ubundi navuye nanze, ariko nagarutse nishyizemo ko uko byagenda kose nemeye guteka kuba nafata izo risk mu maboko yanjye nkazihandoringa, kandi ndabizi neza ko nzatsinda. Ntabwo ari urugamba rukomeye ku buryo ntarutsinze.
Yari uwitwa Jean Marie Vianney Mutangana, we yatwandikiye ubutumwa buceje kuri Facebook yacu, aza no kuronka akanya usubire muri ubwo butumwa ni VOA radio yacu. Akajambo kanyuma wubwiye abariko barumviriza ijwi rya Amerika, uhereye ku bavyeyi uciye mu bategetsi ukongerwa atandukira urubyiruko naka.
Nkuko n'ubundi nabivuzeho mbere, urubyiruko nabigira inama yo kuba ba biyizere, bishakemo icyo bakwiye kuba bakora, kandi bareke kwizera buri muntu wese uza ubaza na opportunity nk'izo ngizo, kuko ntabwo ubuzima ari bwiza cyane nk'uko bikeke imahanga. Leta ye nk'uko n'ubundi nabivuze nayisaba ko yama platform yo kuba nakumvikanisha ijwi ryanjye, kuba nagira inama urubyiruko. Ababyeyi mube hafi y'abana banyu, barabakeneye kandi byose birashoboka.
Nuko rero reka isimbi Noeline tugushimire cyane vyimva mutima ko nawafasha aka kanya isaha yose ukabana natwe muri Isanga, ejo tukazokongera kugukenera kugira ngo tubandanye ikiyago. Ndabona ko ari ibibazo byinshi abakunzi bacu batashoboye kuronkera inyishu, uzodukundire wongere ubane natwe mu kiganiro muri Isanga.
Urakoze
cyane. Wakoze hama, tukwifurize no kuburanirwa muri iyo mishinga yawe itandukanye.
Nakwesego.
Nuko rero akabino ngahaduce dusozerera ikiganiro muri Isanga cuno munsi, mwari mwumvise ko twatumiyemo Isimbi Noeline, umwigeme, umukobwa w'imyaka 19 afise umushinga wo kurwanya urudandazwa rukoregwa abantu hamwe n'ihohoterwa rikoregwa abana. Uwo mushinga yawiyumviriye bivuye ku buzima yaciyemo butoroshe bwabo mu muhanda, mu ibarabara, canke ubuzima yagiye aracamwo mu mahanga hatandukanye. Mwakoze kumviriza ikiganiro muri Isanga cuno munsi. Chakini mesheje na jewe Diane Nahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yacegeranije hamwe na ingenieur Patrick yadufashije mu hinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu twafurije kubandanya mururanirwa mubanye no muvyanyu mukanya isase incamake y'amakuru agezweho ijyanine.
Diane nini nahazwe urakoze kuri iki kiganiro.